mana yanje nako igereye munzu nako abibonye ko twababaye nyine ushabura ndabyanga
dusaba kudakoresha ukuri cyane kugira ngo injiji zitababara.